them and them. Oh. It's for a million. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mini kushike. Black and beauty, you're my delight. Beautiful face and you smile so bright. Candlelight dinner, let me organize. Siku nyingi nina fantasize. Why? Can we have a special night? Me and you, looking at the twinkle light. It will be a day for me to memorize. No bother, bother, nobody jeopardize. How about you? We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chango. Na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi. Na wewe unipe benzi. Subiri, sasa nifanye nini, kupata wakati niambie. Leini nikupe nini, sema chote lote fanye nini. Mbona unichibu baby, naomba unipe wakati. We will be together forever, forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango. Nikupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mini kushike. Kwanini ninakufata, una vyote na vyotaka. Unajua nilidata, muulize seneta wakota. Sasa napiga magoti, nakufata na mimi sichoki. Naomba unipe ripoti. You know how I love you shorty. And yo yo, chameleon, love you. We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chako, na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Kuspana miliano.
www.mp3ugandanmusic.com